kinyamakuru imvaho nshya cyagarutse kuri raporo ntabwo imvaho nshya ngo ni kinyamakuru izuba rirashe cyagarutse kuri ya raporo y'abanyamakuru ishyiramwe ry'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Without Borders u Rwanda ngo ntabwo rwemeranye ni raporo iherutse gusohoka.
Iki nyamakuru cyabigarutseho bagaragaza cyane cyane yuko u Rwanda rwashyizwe ku mwanya w'ijana na mirongo itandatu na rimwe mu bihugu ijana na mirongo inani nyine bigaragara kuri ruriya rutonde. Murabizi ruriya rutonde rumara kujya ahagaragara hagati muri iki cyumweru ko abayobozi batandukanye bagiye bagira icyo babivugaho. Iki nyamakuru ndetse n'ibindi nyamakuru bitandukanye byavugishije kiriya kigo cy'igihugu cy'imiyoborere ndetse bavugisha urwego rw'abanyamakuru bigenzura yewe ndetse baza no kuvugisha bamwe mu banyamakuru ubwabo. Alphonse inkuru nayifite imbere yawe.
Inkuru ndayifite mu kinyamakuru izuba rirashe kiragira kiti u Rwanda ntirwemera raporo y'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka. Iki gitangazamakuru ndabona cyashyizeho ifoto ya Cleophase Barore, uyu ni uyoboye by'agateganyo urwego rw'abanyamakuru bigenzura hano mu Rwanda. Inkuru ikagira iti u Rwanda rwahakanye raporo y'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka ivuga ko nta bwisanzure bw'itangazamakuru buhari. U Rwanda rwashyizwe mu bihugu bidaha ubwisanzure itangazamakuru ku rutonde rwakozwe n'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Without Borders rwasohotse ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane. Kuri urutonde rwitwa World Press Freedom Index rusohoka buri mwaka, u Rwanda ruri ku mwanya w'ijana na mirongo itandatu n'umwe mu bihugu ijana na mirongo inani, rukaba ruri mu bihugu biri mu murongo utukura. U Rwanda kandi nirwo ruri ku mwanya w'inyuma mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, aho Burundi ari ubw'ijana na mirongo itanu na gatandatu, Uganda ikaba ari ijana na kabiri, Kenya ni ya mirongo icyenda na gatanu, naho Tanzania iraza imbere ku mwanya wa mirongo irindwi na rimwe. Umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka ugaragaza ko mu Rwanda hakiri ukugenzura bikabije itangazamakuru mu buryo bwose. Aha ngaho uyu muryango uvuga ko abantu batinyutse kunenga guverinoma bafungwa cyangwa se bagatoroka, ibyo byose rero ngo ubigaragaza nk'ibituma itangazamakuru ryo mu Rwanda rigaragara nk'ibitisanzuye. Ikindi uyu muryango ugaragaza nk'igikomeye ishingiraho ni uko mu mwaka ushize wa 2015 Radio BBC igabuza miryango yafunzwe bitewe na filimi mbarankuru yayo yaciye kuri televiziyo BBC ivuga ku Rwanda. U Rwanda rero ntabwo rwemera iyi raporo. Aganira n'ikinyamakuru izuba rirashe, Gerard Mbanda n'umuyobozi w'ishami ry'itangazamakuru mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB avuga ko u Rwanda rutemera iyi raporo kuko nta kuri kuyirimo. Mbanda avugana n'izuba rirashe yagize ati ntaho bitandukaniye n'izindi basanzwe bandika, twebwe ntabwo tuziha n'agaciro ko ari raporo ningirwa raporo ziba zitwaje izindi nyungu za politiki zabo. Arongera akagira ati abanzi urebe ni yonyine iyo raporo iravugwamo ko leta ngo yitwaza ngo jenoside kugira ngo ihohotere itangazamakuru, bakanavugamo ifungwa rya BBC. Urumva ko byonyine interuro yayo ari ikibazo cya politiki kidafite aho gihuriye na BBC. Ibyo yakoze, ibyo yavuze byari ibihakana n'impfobya jenoside. Nk'u Rwanda rero ntabwo rushobora kwemera ibintu nk'ibyo ngo nibyo bashingiraho bapima uburenganzira n'ubwisanzure by'itangazamakuru. Yakomeje kandi agira ati niba ibyo ari byo byerekana ubwisanzure bw'itangazamakuru bwose, nta mwanya ushobora kuboneka waha abantu urubuga rwo kugira ngo bahakane cyangwa se bapfobye jenoside. Nibyo umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka basanzwe bamenyereye, nibyo basanzwe bakora, ni inyungu zihishe inyuma. Hari abantu ikorera bafite izindi nyungu za politiki. Itangazamakuru kiragira kiti ese urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC urwo ruravuga iki? Urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda narwo ruvuga ko rutemera iraporo kuko nta bushakashatsi babona ababutangaza baba bakoze. Mu izina rya RMC umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego yabwiye iki nyamakuru izuba rirashe ku itangazamakuru ry'u Rwanda rigenda rushaho gutera imbere ariko ko abakoze iyi raporo batabibona. Emmanuel Mugisha yagize ati iyo raporo nta gitangaje kirimo kuko n'ubundi nibyo bahora babisohora. Turabinenga kuko ikibazo si umwanya, ikibazo si ukwibaza uwo ikibazo twibaza uwo mwanya bawuguheraho bate bawugeraho bate, bakaba bagaragaza ubushakashatsi bufatika babikozeho mu buryo bufite ishingiro. Yongera ko iyi raporo nta kintu na kimwe ifasha itangazamakuru ry'u Rwanda ati kuvuga bati kubera ko BBC yafunzwe kubera ibi n'ibi n'ibi tubakize kuri uyu mwanya, ibyo twebwe twumva bitadufasha. Aramutse rivuga ku Rwanda rudaha agaciro raporo ko rwitaye ku gushaka uko abanyamakuru barushaho kwigenzura. Iyi ni inkuru y'igitangazamakuru izuba rirashe kikagenda kigaragaza uko ibihugu bigenda bikurikirana kuri uru rutonde rwa Reporters Without Borders yasohoye muri uyu mwaka turimo wa 2016.
Iyi raporo n'ubundi igaragaza ko u Rwanda ari urwa 161 ugasanga wayitegereza ugasanga u Burundi buri hejuru y'u Rwanda kuko u Rwanda iyi raporo irabura imyanya 19 ngo rube urwa nyuma kuko ku mwanya wa nyuma ubundi haza igihugu cya Eritrea kibanzirizwa na cya gihugu kiyoborwa na wa mwana w'umuhungu w'imyaka 30 Korea ya ruguru. Hanyuma wareba ubwo tugiye kureba abaturage twagenda mu gihugu cya Repubulika iharanira mwaka wa 2022 nibwo raporo yatangiye gushyirwa hagaragara ibihugu cyane cyane bishyirwa mu myanya ya nyuma bigenda binenga tubitse ku ndi raporo bagenda bakabaza okay bayitirira ngo ni Reporters Without Borders ni nayikora ariko baragenda bakabaza nirindi tsinda ry'abanyamakuru muri Amerika rishinzwe kugenzura n'ubundi bijyanye n'uburenganzira n'ubwisanzure bw'itangazamakuru iri tsinda naryo rikora ubushakashatsi n'atandukanye ku isi hanyuma kandi mu bintu wenda twavuga bagenda bagenderaho hari ibazo 50 babaza abantu bakabaza abanyamakuru mbere na mbere bakagenda bakabaza abashakashatsi mu bintu bitandukanye cyane cyane muri mu bijyanye n'itangazamakuru bakagenda bakabaza abanyamategeko ibibazo bitandukanye bigera kuri 50 cyane cyane bijyanye n'ubwicanyi kwica abanyamakuru
kubafunga
kubabuza kuvuga
cyangwa se kubabuza kugera ku makuru ku buryo bwa censorship
urumva ni kwa kundi umuntu avuga ati ibingibi ntiwemerewe kubivuga ugomba kuvuga biriya kubera ko turi mu bihe binibi cyangwa se ugasanga harimo n'ikintu twita self censorship cyaje usanga umunyamakuru Alphonse Twahirwa hari ibintu adashobora kuvuga nta wabimubujije kuko azi neza ko wenda
ashaka kuvuga ati nimbivuga wenda bishaka kongera ingaruka
ushobora kongera ingaruka
izo ngaruka zikaba zishobora kuba zabaho koko cyangwa ntazabaho
icyo rero cya self censorship none kigarukaho cyane no muri raporo nano atandukanye ku isi tuvuge igihugu ugasanga umunyamakuru ari kuvuga ibintu cyangwa ari kwandika ibintu ariko hari ibyo atakibeshye ngakomoze inzego z'ubuyobozi zo zikavuga twebwe ntitwamubushije umunyamakuru nawe ati aha byihorere nibeshye nkabivuga nzaho nara
hari ibintu
hanyuma ukora raporo nawe akavuga ati baramubuza ugasanga aho ngaho harimo iki ikintu cya self censorship cyo kiracyari ikintu mu ikintu cyaburiye igisobanuro kubera ko bamwe baravuga ati nibaringa kuko reka tuze muri case hano mu Rwanda ribuka mu mwaka ushize nibwo Media High Council yavugaga ko iyi raporo yari yagaragaje ko mu Rwanda nta investigative journalism ifatika
inkuru zicukumbuye
Media High Council ikavuga ati nta wabujije abanyamakuru mu Rwanda gucukumbura ngo bagende bagire ku muzi w'ikibazo urumva hanyuma iyi raporo nayo ikavuga ati mu Rwanda nta abanyamakuru bafite uburenganzira bemerewe ko bakora ibintu nk'ibi
hari ibyo bakora hari n'ibyo badashobora kuba bakora
hari n'ibyo badashobora kuba bakora hari ikindi ibindi bintu bagendaho n'ibintu bya pressure cyangwa se gushyiraho igitutu umunyamakuru inkuru imwe n'imwe yasohoka cyangwa yatangazwa ugatangira ugahatwa ibibazo bitandukanye nta wagufunze nta n'uwakugiriye nabi ariko amatelefoni acicikana ngo ino witabe ngo inosobanure ibi n'ibi ni ibintu byo bikunze kugaragara ahantu hatandukanye hano reka tuvuge ku isi kuko iyi raporo ivuga ibihugu bitandukanye ku isi nange kwanga muri Afurika ariko ni ku isi hatandukanye wajya no muri Korea ya ruguru urabona ko yashyizwe ibanzirizi ya nyuma Eritrea ikaba ari ya nyuma byo urumva ko ari hamwe ni muri Korea ni muri Aziya ahandi ni muri Afurika niho ibintu nk'ibyo nibyo bigenda bigarukwaho noneho ikindi kintu kigarukwaho uretse igitutu ni ikintu twakita aho usanga leta yihariye ikintu twakwita amakuru menshi mu bitangazamakuru ugasanga ibinyamakuru yaba ibyandika yaba ibivuga yaba ibigaragaza amashusho ugasanga inkuru ziri kugarukwaho cyane ni za leta
ariko iki cyegeranyo
kikimara ko hari impamvu
iki cyegeranyo kikimara kujya hagaragara urebye ku nkuru yanditswe na Yahoo igaragaza ko mu mwaka ushize iki cyegeranyo ubundi kiravuga ku mwaka ushize ubu iki mwaka 2015 ubu iki mwaka 2016 kizaza 2017 iki cyegeranyo inkuru ya Yahoo iragaragaza ko umwaka ushize n'ubundi itangazamakuru ngo ryarabangamiye bikomeye wenda ntabwo ari muri Afurika gusa ahubwo muri Afurika ngo ibintu bimeze neza biroroshye kurenza umugabane wa Amerika ngo niwe rugiraniwe cyane kuva iki cyegeranyo cyatangira kujya gishyirwa hagaragara mu 2002 bakagaragaza ko ngo impamvu aho itangazamakuru usanga ridakora ritisanzuye cyangwa se uburenganzira n'ubwisanzure bw'itangazamakuru byasubiye inyuma ari bya bihugu ngo usanga byiganjemo ruswa umunyamakuru yajya gukora wenda inkuru icukumbuye kuri ruswa ku bategetsi runaka akaba yakwicwa cyangwa se bakaba bati iyo nkuru turabizi ko ifite ariko nigira ahantu igaragara uragatoye uzahitemo kuba umunyamakuru uriho cyangwa se umunyamakuru mwiza ufunze wajya kureba ugasanga rero ku mugabane wa Afurika ngo aho bimeze nabi cyane ni muri Afurika y'Amajyaruguru n'Abarabu ahanga iki inkuru niko igende igaragaza yerekana n'imibare
arisa hagatonga ho nk'ikinyamakuru imvaho cyacyo wabonye ko mu ijambo ryacyo ryibanze cyagarutse kuri inkuru banagaragaza unagira ngo ngaruke kuri iyi interuro ibanziriza inkuru bagaragaza mbere na mbere ubwisanzure bw'itangaza makuru cyo bwabyo ni ikintu abantu badasobanura mu buryo bumwe niko ko mujya mwumva ngo demokarasi Icyo bamwe bita ubwisanzure bw'itangaza makuru mu gace runaka n'ibintu bishobora kuba biranga ubwisanzure bw'itangaza makuru tuvuge uramutse ugiye wenda nko muri Amerika ukajya muri Eritrea cyangwa ukajya muri Korea y'Amajyaruguru kwa Kim Jong-un wasanga ibyo bintu bitandukanye noneho rero igituma ibihugu bimwe na bimwe usanga bitishimira naho biba biri kuri uru rutonde byanze bikunze abakora uru rutonde nabo bafite ibyo bagenderaho tuvuge bagende wenda kubyo muri Amerika bitubwisanzwe bwitangaza makuru cyangwa bagende kubyo muri Afrika bitubwisanzwe bwitangaza makuru niba bigenderaho rero bakora iyo raporo byanze bikunze ibindi bihugu bitagendera kuri iyo mirongo cyangwa bibona ukundi ubwisanzwe bwitangaza makuru uzasanga bitemeranwa n'ibyavuye
kuri raporo bazavuga ko biniga ubwisanzwe bwitangaza makuru
ariko mw'iki kinyamakuru nari ndimo kubwira imvaho ishyacyo urabona umutwe wacyo ngaha muri iki kinyamakuru baravuga ngo guhumura rongo itangaza makuru so gusobanya byo bwabyo uyu mutwe uramutse ubuhuje n'icyo mwavuga ngo ni censorship kuko nubundi yuvuze censorship biba bifiteho bihure nyine no guhumura ngo itangaza makuru niba mu Rwanda bakurikiranira itangaza makuru hafi n'abarirebera bavuga bati bagendeye mu byukuri ku ruhare itangaza makuru ryagize mu gutiza umurindi genocide yakorewe abatutsi mu kuyitegura byose akavuga bati ntago itangaza makuru byanze bikunze warireka ngo ryikorere uko rishatse cyangwa bya bindi twita ngo n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ntago abantu yego abantu bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ariko umuntu ntago yaza ngo avuge ibyo yiboneye byose bisubize inyuma abanyarwanda
uburenganzira bw'ibitekerezo utemerewe gutanga
kandi nanone
kunze wabyemera utabyemera
ikintu nagira ngo nibutse ahangaha buriya ubwisanzure bw'itangaza makuru n'ubwisanzure bw'abantu gutanga ibitekerezo habanza ubwisanzure bw'abantu gutanga ibitekerezo niba ubwisanzure bw'abantu rero gutanga ibitekerezo byanze bikunze hari umurongo bigomba kugenderamo wabyanga wabyemera
bifite aho
itangaza makuru niko bizagenda
bifite aho bigarukira bitagomba kurenza
kuko ba bantu turi kuvuga babaturage Niba bavuma abanyamakuru buri abanyamakuru namwe muri abaturage. Noneho ryatangaza makuru amakuru ibona nanone riyakura muri babaturage bandi. Ubwo rero byanze bikunze bivuze ko uwo murongo uko byagenda kose ubugomba kugenderwaho.
Kandi hakaba hari no kuwucungira hafi. Uko wenda dufashe nk'urugero hano mu Rwanda. Iyo urebye iyi raporo hari ikintu bagenda bagarukamo wenda n'ibihugu bigiye bitandukanye icyo bita media pluralism cyangwa se ibitangazamakuru bihari ari byinshi. Ahenshi ibihugu barimo bavuga ko ngo bidafite ubwisanzure bw'itangazamakuru mu myanya y'inyuma usanga bafite ibitangazamakuru bike cyangwa se ibindi bigafungwa ariko noneho wari hano mu Rwanda ibitangazamakuru umunsi ku munsi biragenda bivuka igitondo n'ikigoroba baje yaje kubona ukabona ubushize umwaka ushize hari amateleviziyo atageze kuri abiri ariko ubungira ngo uzikoze maze kurenga nk'esheshatu icyo ni kimwe ndo ushobora
guhura televiziyo zimaze kugenda zigera mu
8-9 wajya kureba rero ariko icyo gihugu kiniga itangazamakuru ibyo bitangazamakuru bifungurwa ko ari itari ibya leta ngo umuntu ugiye gufungura ikinyamakuru kitazavuga amafaranga agiye kuyashura iki
ariko se nanone ariko aho ngaho gisinana apfa no kwemeranya nabyo kuko ubwisanzure bw'itangazamakuru gusa ntabwo waburira ku bwinshi bw'itangazamakuru nanone biterwa umuntu atangiza ikinyamakuru mu Rwanda agamije iki agamije se guteza imbere ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa se agamije business
abenshi ni business
kuko ibyo bari kuvuga ni ibitangazamakuru byigenga
ni na bose tujye mu itangazamakuru byigenga icyo kibazo barubaje busa hari uwo wasanga yaragitangije agira ngo
ateze imbere itangazamakuru gusa
itangazamakuru cyangwa habantu amakuru nk'umugira neza ni business
ni business
iraporo igihugu cyashyizwe ku mwanya mubi nta mpamvu kitagira pressure n'ubwoba ndetse no kubyibazaho cyane kubera kwifatwa nka raporo ikomeye ku isi uretse Reporters Without Borders banakorana na n'ikintu cyo muri Amerika mpoze mvuga niba ari Freedom of House
Freedom House nabonye ishaka no gufunguza ishami hano mu Rwanda
noneho bagakorana iyi raporo ugasanga yifashishwa n'ibigo bitandukanye ku isi kandi bikomeye n'ibihugu kubera ko baravuga ngo iyi raporo uko igaragaje ibihugu igihugu cya mbere nk'ubu ku rutonde ni Finland uko bagenda batondeka ibihugu binagaragaza ko icyo gihugu gifite cyubahiriza uburenganzira bwa muntu
gikorera mu mucyo transparency ari kigendera ku mategeko kikaba gifite na demokarasi uko igihugu kigenda kijya myanya ya nyuma bivuze ngo nta demokarasi gifite kigikorera mu mucyo kicyohereza uburenganzira bwa muntu n'ibindi bitandukanye noneho n'umundi waje kureba ibihugu ko babimeze ibihugu bitarimo demokarasi bidakurikiza uburenganzira bwa muntu
bakora mu mucyo
nubundi byo ngivyo amugane buri muntu abibona kugita nibihugu bitarimo kuri uhara aho ugenda birebera aho usanga umuntu ari docteur muri political science ariko asanga kuva kwa mbere kujya ku cyumweru ari ku discussing umupira
arimo arivugira za Arsenal
kubera akabizi neza ko adashobora kuvuga
ubukungu ndo ko buhagaze akora iki gihe cyo kumeze
tujye ngo muri rugera nko muri Korea yaruguru niho usanga uri gukora umugabo uri musore uri hano none
hano
ameze nabi cyane ubwo ameze ishize bavuga ngo yarishije imbwa mise wabo nyararume kumva gusa ngo uri beshyura uravuga nabi ubutegetsi buriho nta kudeta wateguye nta bwicanyi wateguye
kubaho guhumeka nawe ubutegetsi gusa
igihano habwa kiba kiremereye ni nk'ibyo tuvuze tumuntu bakamufata bakamushyira muri cage rimwe imbwa ziryana zikamushwanyagurizamo ubwo ni ukuvuga ngo nukurikiye n'uri hanze abibona
nabitanga ubutumwa
rero politike mujye mugenda muyivuge nge nzaya nivugira ukuntu rest imeze nabi muri iminsi
gusa wajya kureba hari n'ibihugu ubona isi yose
muri iminsi ariko nakugize mu ijambo umuntu ahita yibaza wena nabo bihugu duturanye Uganda iza ku mwanya w'ijana na kabiri urumva iri hejuru u Rwanda kure wajya muri Tanzania bari ku mwanya
71
Kenya yibanza ari nka
90 ni 95
u Rwanda urebye hano mu karere nirwo reporters yashyize
urabona Burundi bwaje ku mwanya w'ijana 56 ariko rero ibi byose urebye ugiye kureba ku itangazamakuru mu bihugu bitandukanye rikora ubihuza nuko n'inzego z'ubutegetsi zahuzubatse politiki y'u Rwanda ukuntu imeze ngira ngo nako hari ikintu cya consensus niba mbivuze neza cyangwa se kumvikana nta bintu byo guhangana ibihugu byaje ku mwanya wa biri mu myanya y'imbere ni hahandi uzajya kumva n'abadepite baho mu nteko ngo barwanye bateranye inkweto byagenze gute umuntu aravuga umukuru w'igihugu uko yishakiye aravuga kubera ko ngo ari itangazamakuru gutyo gusa cyangwa se kubera ko abantu ngo barisanzuye bakajya gukora ibintu ibyo bishakiye noneho bya bihugu ubona bijya ku mwanya isa n'iciriritse cyangwa se iyo hagati na hagati yewe ni ya nyuma uretse wenda nk'ibihugu bifite politiki izwi mpuzamahanga wenda ko ifite umurongo utandukanye n'izindi usanga ari ahandi n'ubundi ibihugu bifite amateka ajya gusa n'ayihariye ariko urebye mu Rwanda amateka y'u Rwanda rwaciyemo ndetse n'itangazamakuru ryo mu Rwanda uko ryitwaye muri ayo mateka ntekereza ko nta muyobozi n'umwe cyangwa se igihugu kitakwicara hasi ngo kivuge ngo kubera ko azasohoka raporo reka duhumirize ibintu bikorwe uko byishakiye ejo wazasanga wenda n'amateka y'u Rwanda n'iryo tangazamakuru ryabyo byongeye bisa n'ibyisubiyemo
gusa buri gihugu kiba gifite uko kibibona n'uko gitera impaka ngo bagize ku mwanya utari wo ariko abari ukuri kuri kwa guhari urugero ureba nk'igihugu cy'u Burusiya cyo igihugu cy'u Burusiya cyo cyateje intambara cyane ati ibi ntabwo bari byo kikavuga ko iriya Freedom House ifatanya na
Reporters Without Borders
ko iyo ngo ikorera under US government cyangwa se ikorera munsi ya y'ubutegetsi bwa Leta Zunze Amerika bityo gushyira u Burusiya mu myanya ya nyuma bikaba ari nk'uburyo bwo kugira ngo berekane ko Uburusiya nta kigenda kuko muri iminsi murabizi
ko
Uburusiya bwo bukavuga ko ari uburyo bwo kugira ngo Amerika n'ubundi icishe bugufi cyangwa se te yambura agaciro Uburusiya mu rwego mu ruhando mpuzamahanga
kuko urabona ko wabukize ku mwanya w'ijana
148
ariko none tuganira ku bijyanye n'iyi raporo cyangwa kiriya gipimo byanze ku nzira raporo igira ingaruka egira ingaruka kuri ibi bihugu ariko usibye na no Burusi wabuvuga buti raporo dufite ingaruka ni ukugaragaza isura mbi iyo bije kuri ibi bihugu noneho bikiri mu nzira y'amajyambere biba bigitegereje inkunga ndabyibuka itangazamakuru riganira n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura yaravuga ati twebwe ubundi raporo nta gaciro tuyiha ariko ikibazo kirimo natuma tugomba gushakisha uko dusubiza kuvuga ko ba inkunga zimwe na zimwe ushaka gusanga bamwe bavuga bati mba nimba itangazamakuru muri niga nimba nta bwisanzure bihari reka ka gafaranga kacu tube kaguni kandi ruhande nugurwa umuntu abagikenewe nubwo atari abantu barambirizaho mushatse kuvuga ko rero ikigo cy'igihugu kimiyoborere urwego rw'abanyamakuru bigenzura nabo bagomba gutekereza ese raporo nk'iyo yasohotse bo barakora iki kugira ngo bagaragaze ukuri hari igipimo cy'itangazamakuru uko rihagaze mu Rwanda Rwanda Media Barometer gikunda kuzaga gushyirwa hagaragara ndatekereza no mu kwezi kwa gatanu tugendeye ku makuru dufite n'ubundi kizajya hagaragara ariko none icyo gipimo kigiye hagaragara hakorwa icyo na ku rwego mpuzamahanga kugira ngo berekane bati nubwo hari ubushakashatsi bwakozwe bukadushyira habi cyangwa bukagaragaza uko tutari ngende uko abayobozi babivuga dore none isura yacu ngiye bamwe mu asisenguye ibijyanye n'iyi raporo n'icyabayobozi bavugaho baravuga bati buriya umuntu asohoye ubushakashatsi nawe ukihutira mu itangazamakuru ukavuga yuko nta gaciro bufite n'iki ukavuga wenda nta bundi nawe ufite bamwe baravuga ngo icyo gitekerezo ntabwo kiba kiri substantial ntabwo icyo birikana kuko ubushakashatsi nawe ukora ubundi bushakashatsi none ukaza ugahinyuza
ubushakashatsi bukurwaho n'ubundi cyangwa se bugashimangirwa n'ubundi bukanavuguruzwa n'ubundi
icyo narindimo nanone ntekereza muri ukagushize uyu mwanya n'ubundi Rwanda rwajeho ni nawe rwari uriho umwaka ushize ku gipimo cyasohotse umwaka ushize hateranye n'inama zitandukanye zihuza n'abashakashatsi ku rwego rw'akarere bavuga bati reka noneho dutekereze turebe noneho ku rwego rwa Afurika kuko ibihugu byinshi bya Afurika n'ibyo ngibyo muri kuvuga by'akarere byaje kuri iriya myanya ntiwigire ngo nawe birabyishimira iriya myanya ko kuza mu mwanya w'ijana ntugire ngo ubwo ngubwo Uganda cyangwa se izo za Kenya nazo zirishimye nabo barakuvuga bati byanze ikunze twari dukwiye kuba tuzi imbere kuko ntabwo ari umwanya gusa hari n'amanota ubundi babara amanota uhereye kuri rimwe abaje ku amanota make niba bafite menshi ariko ibyo bihugu byose bindi muri kuvuga murabona ko biri hejuru ya mu manota 50 nandi urumva kuva ku manota 50 n'ikigere ko ubushize rero abashakashatsi ku rwego rw'akarere mu itangazamakuru n'abanyepolitike batekerezaga uburyo bashyiraho noneho igipimo cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru ku rwego rwa Afurika cyangwa ku rwego rw'akarere ariko kugeza ubwo babiganiraga umwaka ushize ubu nta yandi makuru duheruka
ariko bigakorwa n'abantu bari independent
bavuga ko bizakorwa nyine
n'abantu bamwe na hamwe babogamiye wenda kugira ngo butabora ubushakashatsi bwo kugira ngo bya bihugu
bikize
byiyambure yasura byambitswe na za reporters without borders wena ukavuga uti igihugu bakigize ikijana na 50 noneho ubwo ari twibwe bakagaragaza isura nyayo ko yitangazamakuru muri aka karere ariko wena kuri ryo mu Rwanda haraho ryavuye hari naho rijya hari umuro rifite ubona ko rifite umurongo muzima ntabwo tucyumva abanyamakuru umuntu agenda muzanire umunyamakuru afunge ibyo ngibyo hari igihe cyageze bikajya bibaho ntabwo tucyumva abanyamakuru bahunga buri munsi iyo ni intambwe ubona wenda ishimishije igenda iterwa ariko nanone harebwe ngo kuki uwo mwanya w'ijana na 61 mu myaka ibiri ni iki cyakorwa kugira ngo wenda nubwo abahabayemo kubogama nubwo abahabayemo wenda kugenda ku bihugu hakorwa iki kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza
ya icyo kintu narugarutseho n'icyo mbere na mbere buriya igihe ibintu nk'ibi raporo nk'izi ziba zasohotse ni ukureba se hari impamvu hari Rwanda nagari Rwanda munaringiye RSF mu mani Rwanda reporters without borders hari aho hari ikipa na leta y'u Rwanda hari ikipa na leta z'ibihugu biri mu myanya ya nyuma ibyo ngibyo bikarebwa yasanga hari igihe ariko ko gifatika ubwo wenda iyi report yaba ifite bias cyane
bakareba ariko babajije bande
ariko wasanga ari ibintu biri ku rwego rw'isi wenda ubona nta n'impamvu zifatika zihari ha inzego zibishinzwe zikicara ubundi zikongera zikagaruka kuri iyi raporo nka ARG ihuriro ry'abanyamakuru bo mu Rwanda Rwanda Media Commission Media Council RGB raporo cyakongerwamo imbaraga yo kugira ngo raporo ite wenitesha agaciro ku munota wa mbere ntiyabura ibyo ikora
reka wenda iyi nkuru y'iki kigo